Praise the Lord.
Mayibongwe inkosi.
We have already heard a wonderful word.
Sele sive ilizwi elimangalisayo.
Before we hear a testimony.
Kodwa phambi koba sive ubungqina siye elizwini.
Welcome everyone.
Thani kubandamkele wonke umntu olapha ngokuhlanje. Ndinemibuliso emininzi emandiyigqithisa.
From the brothers and sisters in Romania.
Evela kubazalwane nodade eRoma.
Czechoslovakia.
Nase Czechoslovakia.
I have special greetings.
Ndinembuliso ebalulekileyo. Evela kumzana uRus nakumzana uSchmidt. Nomzana uSiegfried nalo lonke ibandla.
My heart is moved.
Inhliziyo yam yashukunyiswa nje. Andicinga ngemihla embalwa edlulileyo. Akunakwenzeka ukuba uchaze emva koko kwenzekayo ngezo ntsuku neyure.
You have to experience it for yourself.
Kumele ube namava ngako oko ngokwakho. Kuloo meko ke. Abazalwane abaninzi nam ngokwam. Bathe mhlambe bengazange baba namava ngeenyembezi ezingaka imvakalelo. Imboniso yovuyo njo. Njenge ngendlela. Esasiyo kwiintsuku ezidlulileyo abantu bayavuya ngelizwi bakuvuyela ukutya kokomoya phezu kwako konke ke ngako okuThixo akwenzayo ngoku kwaye bayakubonakalalisa. Kwaye umzana uRus ndithanda ukuthi kuwe into abazalwana ba ele ukuba ndiyithethe kwakhona nakwakhona soloko besithi uze ubulise umzana uRus. Bayibulela kakhulu loo nto kwaye bazibeka bazifaka ezihlangwini zethu bayazi kuba bangahamba kakhulu kwaye ubekwe nguThixo kule ndawo ukuze sikhonze sonke nabazalwane apha. Kwaye siyayibulela loo nto. Abantu benamehlo avulekileyo neentliziyo ezivulekileyo abazalwana abanye bayivuyela into eguqulelwayo kwaye asifuni ukubiza amagama kodwa ukutya kokomoya esikwamkelayo apha ngokunjalo kuyafumaneka kubo phayana kwaye yinto ke leyo ixabisekileyo yinto emangalisayo. Abazalwane abalilela abazalwane bethu batsho benenyembezi emehlweni besithi siyavuya ukuba unani ngoba ngaye thina siyalungiselelwa noba inkulu kangakanani intlungu kwelinye icala. Ukulahlekelwa ngumzalwane lo omnye umntu aqhagamshelane naye lunzulu lunjalo ke novuyo kwelinye icala nomemelelo lokuba bayalungiselelwa ngokomoya thina apha kule ndawo. Kumele sifunde ngokutsha ukuba sivuye. Ndiyaxelela andingomntu obanenyembezi ngokukhawuleza emehlweni am ndingumntu oliqile kodwa kulena imeko omnye kumele ukuba angene ekubuleleni kuThixo kunye nabo bonke abo bangambulela ngokuvela kwinzulu zeentliziyo zabo. Ndiyakutsho nje kwakhona ixesha sele lindanele kakhulu ukubona kubaqhagamshelane kangakanani na kuthi sonke balapha ngokomoya bembulela uThixo Siyambulela uThixo ngako okakwenzileyo. Ndiyakholwa ukuba iCzechoslovakia ishiyeke iyeyona ndawo ebambeneyo nomoya kuwo onke amazwe. Mhlawumbi alikho inqanaba lokomoya elinokufaniswa suka kwesinye isiphelo somhlaba ukuya kwesinye ngendlela abayiyo. Kwa uThixo wenze ngenceba kuze kuthi phakathi kwabazalwane kube khona ukuthula, kungabikho lukhuphiswano, kungekho sidingo soba umntu azibonakalise. Wonke umntu ukhonza ngesipho uThixo amnike sona ngendlela inkosi ebabeke ngayo. Kwaye ndithe kwabanye abazalwane kwenye idolophu baxa ndibavakashela iPoland kulo nyaka uzayo, ndizabamema bonke ukuba bahambe nam nje ngeqela elimanyeneyo ebukumkanini bukaThixo. Kwaye xa bethe nje ngobunye besithi mzana uFrank, sonke sawuzohamba nawe ngovuyo. Kanjengoba usazi xa abantu baye bezibonakalisa eludabini, uloyiso luye luba lukhulu, lwenzeke ngokukhawuleza. Sivuyisana nabo bonke abasenyanisweni, nabo bonke abamthandayo uThixo, abathanda abantu bakhe, abathanda ilizwi lakhe, nabo bonke abathi ngenyaniso bathembe bakhonze inkosi. Kangangoko inqanaba lomoya linomdla nje, singabulela uThixo kuphela. Yonke enye into ibonakala ingathi iba sesimeni kwaye iye iba ngcono ngakumbi emazweni. Unyaka nje odlulileyo okanye iminyaka emibini okanye imithathu edlulileyo bekungenokucingeka ukuba kwilizwe lobukomanisi, ilizwe lengcaphephe zenzululwazi, ipolisa lingadibana namakholwa endleleni abaye beyobhaptisa. Athi niyaphi? Baze bathi siyobhaptizwa. Wathi ngoko ke ndiza kunikhusela. Laa ndoda yama igadile ngoku ubhaptizo luqhubekayo. Le nto ayinokucingeka nje kuthi ndingaxela izinto ezimbalwa. Utshintsho lulapha, ixesha lifikile kuyo yonke intlonipho kwilizwe elingafundisanga nto ngaphandle kolwazi lwenzululwazi kwizikolo iminyaka engamashumi amane. Usekelo intloko uthe phana kwinqanaba laseVatican imfundo yokwenkolo kumele ifundiswe ezikolweni. Izinto ziyenzeka, sizijongile ngasekunene nasenxele, siqhubekela phambili necebo likaThixo phakathi kwayo yonke enye into eyenzekayo ngasenene nasenxele. Asinanto efanayo naliphina icala. Siyalonga nje ixesha kwaye ithuba, ithuba lokulenza bhetele icebo likaThixo kude kube lapha ke. Inkosi sinike ubulumko nobabalo kwaye siyaqhubeka sisenza kanjalo, iyaqhubeka isenza kanjalo. Sekunjalo ke abo bagqibofika nje okanye bafike kancinci emva kwexesha, uThixo usikelele kwayeuyaqhubeka esisikelela. Ndiyanibulela ngemithandazo yenu kwaye ndiyathemba ukuba kwinyaniso uba ngenyaniso siyamelana. kwayixandivile ukuba impela viki apha ngokukhethekileyo biyintsikelelo bendivuya nje andazi ukuba wena uva kanjani. Bakhona abantu ndizawuxela nje iqela amaqela amabini okwelithutyana, abanye bayavuya abanye ke bahluphekile. Mna ndiyavuya, ndingomnye wabantu bavuyayo. Ubani ongavuya xa uThixo esikelela? Xa umhlangano usikelelekile ndiyavuya entliziyo yam yonke, kwaye sifuna umbulela uThixo ukuba kube lo hlobo. Kwaye xa izinto zingekho njalo, ngokunjalo sifuna uyibulela iNkosi ngobabalo lwayo nokuba ibe nathi. Sifunde isibhalo esimangalisayo, sibizelwe ukuze siphaphame, siqaphele apha kweli lizwe. Kwaye uyazi uba kunjani ke ngezibhalo ezingcwele? Soloko kukho kwexeshana, akuzange kwaba ngaphandle kwexesha. Into ifundayo iBhayibhileni zange iyashiywa lixesha, soloko inentsebenzo. Awunothi he le into ibiyelela xesha, hayi yeyanaphakade wabonke abantu bakaThixo ngawo wonke amaxesha kuzo zonke iindawo. Nokuba iileta zazibhekiselwe kobani ngela xesha, zazibhekiselwe kuwo onke amakholwa kuzo zonke iindawo ngawo wonke amaxesha. Ngoko uThixo uthetha nathi ngelizwi lakhe kude kube yile mini. Kwaye inkuthazo yilena, utshaba lwakho umtyhule njengonyama egqumayo ihamba ijikeleza ikhangela nabani engamqwengayo. Umtyhule uyahamba ejikeleza njengonyama egqumayo ufuna lowo angamqwengayo. Kodwa siyambulela uThixo ngokuba akanabango kuthi. Umtyhule ulahlekelwe lubango lwakhe kuthi. Ndifundile loo nto namhlanje kwintshumayelo. Bekumele ndifunde entweni ethile nje kwintshumayelo ethi uxwilo. Pha umzana uBrenham uyayicacisa umahluko phakathi koxolelo nokugwetyelwa. Ukuba ufunda amaphepha okugqibela alishumi uzayifumana. Uthi mhlawumbi noba wenze into ungayixolelwa, kodwa ube uyenzile emva kokuyixolela. Ngokuthi kuba singamakholwa ngoko sigwetyelwe, sigwetyelwe entweni esiyenzileyo. Kwaye okugwetyelwa kungcwele kuthetha ukuthi kuba ngathi asikhange sikwenze nokwenza emehlweni kaThixo. Hayi kuphela nje ukuxolelo, kodwa iba ngathi ayizange ibekho. Uthi uThixo wayiphosa kulwandle lokulibala. Ndiyakholwa uba singenza kakuhle ukuba singafunda iintshumayelo ngamaxesha onke. Sikho le nto esiyifundayo sikwenzela thina oko, senzela nabanye ukuze imeko yethu yokomoya ingenziwa ngcono. Ngokuba ukuba asiboni, asikwamkeli kakuhle ukutsho ke ngesithilelo, ngoko umtyhule uzosincuthekisa athi wena wenze oku, wenza okuya. Kwaye ndiyabuza ke ngubani phakathi kwethu onokwenza okulungileyo emehlweni omtyhule? Ungenza nantoni ubuyifuna? Umtyhule osoloko efuna efumana into egwenxa kuwe, umsebenzi wakhe lowo ukuba akubeke ityala, mele ushiyeke uthule. UThixo usinike ucamagusha ngalo igazi elingcwele lemfana. kwa ikolixolulaniso lungcwele sibuyiselwe kwinqanaba elingcwele lokuba ngathi asange sohlulwa noThixo ngathi zange sona ngoko baphi bonko amen no haleluya amen amen ilolo hlobo ifunde kube kakhulu ndize neculo khona iculo endiliphetheyo mhlawumbi ngendiphethe nentshumayelo ndibe ndinazo zombini ngesilungu nangesijamani phambi kwam namhlanje ndazifunda ilolo hlobo kumele sithi ngesityhilelo kwaye sisityhilelo ukuba kutyhiliwe kuthi nguThixo ukuba yena waba sisono ngenxa yethu ukuze sibe ngamalungisa kaThixo ngaphakathi kuye ndiyakubuza ingaba kubhale okanye akubhalwanga oko hayi kuphela ukuze sigwetyelwe kodwa ukuze sibe bubulungisa bukaThixo sonke siyazi ukuba uThixo ulilungisa kwaye singakholwa nje kuphela uba uThixo unike ubulungisa banaphakade eGolgotha kwabo babemiselwe siyakholwa noko kunjalo kwaye sele oyena mntu ongaphezulu ngobubi uThixo amxoleleyo unako ukuma abulele inkosi ngokuba uThixo ubonise inceba phambi komgwebo umtyholi uyahamba egquma kubani onokummisa ade abotshelelwe akhululwe ngoku ukhululekile sonke siyazi lona uba ukhululekile kodwa ngenye imini lo mini ayigudanga uza kubophelela aze aphoselwe kwiziko elivutha umlilo kodwa okwangoku sakhululekile uyahamba egquma unomsebenzi wakhe azokwenza umsebenzi wethu ngulo ukuba sizibonakalise njengoba kubhaliwe apha loni chasayo nime elukholweni sime kanjani elukholweni xa sithi ndiyakholwa 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 okanye xa sikholwa ngendlela esijonga isibhalo xa sikholwa le nto ithethwa sisibhalo ukholo lwethu ke lumile sisisekelo eso esi ukholo lwethu lume khona kwaye umtyholi angazama ukubhekisela esibhalweni ngendlela athanda ngayo ulahlekelwe ulubango lwakhe kwisihlwele esiyindimbane kwaye sinokuthabathela entliziyweni oko namhla kwaye siyayibona intlawulelo esiyinikiweyo njengoba uThixo ayibona kwaye sikwamkele njengoba esinikile ngaphandle kokuba simchase umtyholi sinokholo olumileyo kubhaliwe kwathiwa ukuba kumele silenze luqine ubizo lwethu nolonyulo lwethu oku kumalunga nenkqubo ekumele siyenze sinokholo olumileyo ukholo luqina njani luma njani xa libambelele elizweni likaThixo ngokweankile njathi umzana uBranham kwenye indawo ukholo sisityhilelo xa le nto siyikholwayo ithe yatyhilwa kuthi nguThixo ngawumoya ukuba sithe saba lubango lukaThixo ngoko akwazi ukubethoko ngoba isityhilelo asiqhelekanga kuye uSathane angathatha kuphela ileta yelizwe ngathi kubhaliwe ngathi kubhaliwe enxele nasekunene kodwa kanaso isityhilelo selizwe elibhaliweyo sinako thina oko isityhilelo yinto uThixo ayilungisele abanyulwa bakhe. Kwaye asijongani neleta nje kuphela, kodwa uThixo usinikile ubabalo lokuba sikholwe ngaso isityhilelo kwizisekelo zesityhilelo. Ngumahluko omkhulu ke lo. Xa kusiwa kukholo lodwa, uyagoba isahluko sesihlanu uthi, ntyolo kunjalo uyakholwa abe namanwele angaya naphi apho athanda khona ngokholo lwakhe. Kodwa thina sikholwa ngendlela esijonga isibhalo. Kwaye ikholo esilamkeleyo sisityhilele singcwele sento uThixo ayithembisileyo wasinika elizwini lakhe. Kwaye ngethuba apho singena khona isityhilelo, ukholo luyaphila luba namandla. Kwaye oku kuqhagamshelene namaHebhere isahluko sesine umqolo weshumi elinesibini, ilizwi likaThixo libukhali ngaphezu kwekrele entlangothimbini, mhlaba lahlule umoya nomphefumlo umongo nethambo. Oko ke ithi apha ngokuthuthuzela thina, niyazi ukuba ukuva ubunzima enikuvayo kukho nakubo bonke abazalwane kwihlabathi. Into esijongane nayo bonke abazalwane kulonke ihlabathi bajongane nayo nabo. Wonke umntu uvuya eyakhe intlungu, kodwa wonke umntu kumele ajongane nezinto ezinye. Ungacingi uba umtyholo uvelela kuphela apha, kodwa udubaduba lonke ihlabathi, kodwa liyawuphela ixesha lakhe. Siyambulela uThixo uba sinokholwa ngobabalo njengoba sitsho isibhalo. Asifuni uba into yokudlala kaSathane, kodwa sifuna ummiselwa ngenyaniso elizwini likaThixo. Bangaphi kunabangamkela namhlanje ukuba camagusho oluphelelweyo lwenzeka eGolgotha ngaphandle konokuba nokuba nokuthandabuza? Kungekho luxolelo. Uxolelo lukho, kodwa ubabalo nosindiso luzisa ubomi bungunaphakade. Silinde umzimba wethu ukuba uguqule. Nokuze thina sinyuswe siwe kwinqanaba apho kumele sibe kulo, sinyuswe nguThixo. Izawuba lixesha elincinci nje, kodwa kuThixo sele kugqityiwe. KuThixo lo meko sele igqityiwe. Ukufunda lokhu, abo abagobelayo wabangcwalisa, wabenza wabagqibelela ngonaphakade bagqibelela. Kwaye into egqityelelisiweyo iphelelisiwe, igqityiwe. Sijongene nevangeli enobuqaqawule enomyalezo ovela kuThixo kwihlabathi elilahlekileyo. Nabani na ufuna ukuva makave, makabizwe amkele ubabalo lukaThixo aze afakwe ebukumkanini bukaThixo. Benifunda phambili namhlanje nje ngokukhawuleza incwadi yezenzo. Kwaye iye yandihlasela ke loo nto yokuba naxa amadoda kwaThixo ayiphoswa entolongweni zange balahle iintambo, kodwa isithunywa senkosi savula umnyango sabakhokhela baphuma. Zenzo isahluko sesihlanu. Ungafunda kuko konke phaa kusuka umqolo weshumi nesixhenxe. Ngoku ndizawufunda umqolo wamashumi amabini anesihlanu. Izenzo isahluko sesihlanu, umqolo wamashumi amabini anesihlanu. Ngoku kwafika omnye wabaxelele sithi, yabonani le ndoda niyifake entolongweni, amadoda niwafake entolongweni amile etempileni efundisa abantu. Ngokwaya umthetheli mkhosi namanye amajoni babakhupha bebengabadlongodlelisi kuba besoyika abantu hleze baxulutywe. uba ufundile ngaphambili kubhaliwe inqolo amashumi abini anesihlanu anesithathu ba intolongo yafunyanwa ivaliwe abagcini beme ngaphandle kosango ora xa sithe savula asifumani mntu ngaphakathi iingcango zazisathixiwe amajoni ayime phambi kwawo amadoda ayisentolongweni engaphandle uthixo wethu lo uyayivula iminyango nditsho iminyango yentolongo ithi apha qolo amashumi weshumi elinethoba kodwa isithunywa senkosi ebusuku savula iingcango zentolongo sabakhupha sathi bani banoma ithethe etempileni ebantwini onke amazwi obomi amen hayi kuba yoyikani ke oku ambanozimela nobanjwa kwakhona nifakwe entolongweni kodwa banoma nithethe kwade kwacaciswa ukuba mabayoshumayela phi bavakalise ebantwini etempileni onke amazwi obomi yiyo kanye indawo abafunyanwa kuyo leyo kodwa jonga isithunywa senkosi savula iingcango zentolongo saphinde sazivala ngathi akwenzekanga nto wayengadingi isitsixo wayengadingi ulocksmith wayengadingi bani wakwenza ngokwakhe uthixo wethu uthixo usomandla sikuthethe kangaphi na ukuba wenza indlela apho kungekho ndlela ayithe ebantwini bakhe yanelwandla ngokube kumele baye elwandle ukuba yikho indlela uzawuyenza indlela ngoba uthe mabaye amen uthixo wethu ke lo kwaye ndiyacinga ukuba kumele sifunde sifunde ukumthemba ngakumbi nam ndiyazibandakanya kuko oku uba simnike imbeko ngakumbi ngalukholo basithandaze ngokholo sithethe ngokholo ukuze singaniki singavumeli ukungakholo ukuba kuthethe sibe nokholo sibe nethemba ungafihlisi ongaphakathi kwethu sikholwa kuthixo ophilayo mbana mbanoma nithethe etempileni ebantwini onke amazwi obomi ngamazwi obomi lasowavakalisayo ayizoleta ezifileyo nkosi yethu yathi amazwi endiwathetha kuna ngumoya abubomi ngamazwi obomi la kumele siwashumayele ngokuthi apha kumqolo wamashumi abini ananye xa bava oko bangena etempileni kusasa ekuseni bafundisa kodwa babingeleli abakhulu beza abo babe nabo babiza abathetheli bonke abo bonke abantwana bakwaSirayeli abaphathi babantwana bakwaSirayeli
glorious message, a true message.
Bona babengasekho etolongweni babesetempileni
and we are not ashamed
bevakalise ebantwini amazwi obomi
of Jesus Christ our Lord included
bathandekayo yanga uthixo angasihlangula kuyo yonke into esingqungileyo kwinto esibambileyo esikhonkxileyo kuze sithi nathi sikwazi uvakalisa amazwi obomi amazwi kathixo ngenkululeko yokomoya sinawo umyalezo nokuqaqawulo umyalezo yinyaniso ilizwi elinokuqaqawulo elithilwe nguthixo kwaye asinazintloni ngevangeli epheleleyo kayesu kristu ibandakanya zonke izithembiso zeli xesha kanye kwakhona umqolo sendiwufundile olwamashumabina nesithathu. Intolongo ukuba ndandophule umnyango, umnyango ngewuvulekile. Isixo indawo yoTsixa yophukile, kodwa yayisisithunywa senkosi esenza umsebenzi ngathi zakwenzeka nto. Kho nto yatshiswayo, akho nto yophukayo. Yonke into yayilo hlobo yayilulo, inye kuphela into eyohlukile. Amadoda akwaThixo ayengekho ngaphakathi, babengaphandle. Babelapho kumele babe khona bewuvakalisa ilizwi lenkosi yangu Thixo. Asikele bonke abantu bakhe kunye nathi, yangakho ngamkholisa ukuba asivelele ngoba bantu njengoko efanele, nje uba sikholwa silindele sinolindelo ngokwezithembiso azinikileyo elizwini lakhe. Udumo malibekho egameni lakhe. Amen. Masimeni sithandazi. Ndiyakubulela ngokuvela kwinzwi lentliziyo yam ngelizwi lakho, ngentlawulelo yakho eCalvary, ngomsebenzi owawugqibayo ugqibela lonke iphakathi. Ndiyakubulela kuba uthe waphumelelisa umsebenzi opheleleyo, ntlawulelo egqibeleleyo, ugwetyelo olugqibeleleyo. Uthe wasenza inzala engcwele onyana neentombi zikaThixo. Nkosi ethembekileyo, wena unokungafihlisi elizwini eli ubuzo liphumelelisa elokuba ubungenazintloni zoba usibiza uba singabazalwana. Wawusazi ukuba ngokufa kwakho siza ukuba ngonyana neentombi zikaThixo ezipheleleyo ngokomfanekiselo wakho. Ndiyakubulela ngokuvela kunzulu entliziyo yam ngakoku, Nkosi ethembekileyo, yanga ngoku kungabonakaliswa ukuba umoya wakho phumle phezu kwethu uze sivakalise inkululeko kwabakhonkqa, nika ukubona kwabazimfama, usindiso kwabalahlekileyo, impiliso kwabagulayo. Nkosi, sihlangule kuzo iintolongo zethu ukuze sikwazi ukukhokhela abanye baphume kwezabo iintolongo ngakukuvakaliswa kwelizwi. Thixo wam, baninceba kuthi. Nkosi, ndiyakubulela ngabo ubungqina, ndiyakubulela ngamava, ndiyakubulela ngokuqinisa ukholo lwam okundithenda abanako uba namava ngakho. Ngokunjalo nokufowunelwa kwemihla ngemihla, Thixo othembekileyo, usebenza ngeendlela ezimangalisayo njengoba kuthenjisiwe iintsuku ezimbalwa ezidluleyo. Ndibeke udadethu kumthandazo wam kakhulu kwinkathalo yakho, ungcunguthekiswe kakubi nguSathane. Nkosi ethembekileyo, ndithembisile ukuba sizawuthandaza namhlanje. Ndithembisile ukuba uya kuvelisa.
Savior, we ask you for one more thing.
Uyawuvelisa ithuba lokujika ebomini bakhe namhlanje. Nkosi, ngoku siyazimanya ngokholo kuwe wena nyana kaThixo. Sikholwa kumsebenzi ogqityiweyo wentlawulelo ngokunjalo ngaye lo dade ukuze akhululeke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Nkosi, ngokunjalo ndiyakubulela uba ndiye ndavunyelwa ukuba ndibone udade eCzechoslovakia obengaphilanga njengaphakathi beyisekile ogqirha eme phayana ekupheleni kobomi. Nkosi ethembekileyo, wena wenze izinto ezimangalisayo. NguThixo nobuqaqawuli, nguye izolo namhla nangonaphakade. Msindisi, sicela into enye nje. Ngcwalisa le ndlu, le ndawo, le ndawo yokuhlala nje, ukuze size apha sinenhlonipho, sihlonipha wena. Sinenhlonipho, sihlonipha abo bavakalisa ilizwi lakho kule ndawo, ngoba sixelelwe ukuba kumele sibahloniphe abo baphethe ilizwi. Nkosi ethembekileyo, yanga singawabeka amadoda amakhulu, siwanike imbeko ephindeneyo. Sikuthobele, sithobele ilizwi lakho kuzo zonke izinto, kuze singxamele ukuzilungiselela, singasileli nakulo naliphi na inqaku. Thixo othembekileyo, khathalela ngokukhethekileyo umzana uRusi, msikelela, umnike intambiso yomoya ngathi zange kwenzeka phambili, inkululeko ngokomoya. Ukuvakalisa ilizwi lakho kule ndawo egameni lakho. Nika abantu ukholo ukuze babe namava ngawe. Nkosi, ungcwalise indlu, ungcwalise indlu lonke ilitye bonke abantu. Yanga le ndawo inganikelwa kuwe. Siyazi kuba azikwindawo ezingcwele neentaba, kuphela kukho omnye oyingcwele okhoyo. Oh Nkosi, siyacela ukuba ungcwalise le ndawo ngabo bukho bakho bungcwele. Malingcwalise igama lakho, ungqinele ilizwi lakho. Masime sonke sinhliziyo nye, simphefumlo omnye. Thatha yonke into kuthi wonke umoya. Usishiye nje sinomoya omnye oyingcwele. OThixo, siyakudumisa kwaye siyakuzukisa. Sikelela impuma Yurophu, sikelele intshona Yurophu, sikele ihlabathi lonke. Xilongo likaThixo livakale kanye kwakhona, linokuvakala okucacileyo. Udumo kulo igama lakho, singobani thina ukuba sifumane ukubabalwa emehlweni akho, ukuba wena usazise iindlela zakho. Thixo othembekileyo, nditsho nodade oye wanifowunela namhlanje, ove ubunzima kwisifo esingaphilisekiyo minyaka emininzi. Wanibona embonweni wephupha ndathi egameni likaYesu Kristu uphilisiwe. Ngoku ibiza iimveki ezimbalwa, namhlanje wanika ubungqina bakhe. Uthe wazisa ukujika nje kuyo yonke idolophu. Thixo wam, wena unguye izolo namhla nangonaphakade. Kusukela ngoku sifuna ukulindela ukuba wena nabantu bakho, kwaye alingqinele ilizwi lakho, kwaye ngumeyisi qala udade ebuza kulo mbono wephupha esithi, Nkosi, oko ndilindile linde umzana uBranham kuba thethe nam. Emva koko wafumana impendulo. Oh Thixo, silapha ngoku, asinakwenza ngakumbi, sincede. Uneendlela neenjongo, yanga ukungakholwa kungangabi nabango kuthi kusincuncuthekise. Sukela kule mini uya phambili, abantu bakho bakhululekile. Haleluya. Udumo nozuko kuwe, wena Thixo ophilayo, Nkosi. Siyakubulela kwangaphambili nje. Wayixesha lisondele. Apho uza kuzichila khona. Wena ngowethu. Iyure yakho nexesha lakho lisondele. Siyabulela kuwe. Enkosi kuwe. Ngoku nangona phakade. Hallelujah. Kuligama lakho elizukileyo. Amen.